Stop! Alpha Suka Music.
Gift on the beat.
Lord, I wanna tell you, Nti Wota Limbula. Cause you're my protector, alongside my provider. Nsiba kwimbiro buyimbo bunyuma obukuwana. Kwesonga mukama ofuga byonna. Teri teri ba mukama kusinga kwagala na kusasira. Teri teri ba mukama kusinga kuba wa mazima. Semanyi kye wankola obutasobola kwewala. Onanana ngaye mwe eyamanya. Semanyi lwaki kwesiga. Onanana ngaye kwe antegera. Wabula wantegera. 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 Your comfort zone has come a blessing to my life. From grace to grace. Ewe byonna gwabikola kabaka wabakabaka. Julira ngwe mukama kubonkoze bulungi. Julira ngwe mukama kuboka kasisa nti onjagala. Simanyi kye wankola obutasobola kwewala. Onanana ngaye mwe eyamanya. Simanyi lwaki kwesiga. Onanana ngaye kwe antegera. Wabula wantegera. 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 Nze simanyi kyakuwa mukama nzokunjagala. Newe kuba kusasula ogwo muwendo nze sigusobola. Ani alinga kwe atalina bukusa. Mbuza ani alinga kwe alina byakola nga sinaba na kumusaba. Simanyi kye wankola obutasobola kwewala. Onanana ngaye mwe eyamanya. Simanyi lwaki kwesiga. Onanana ngaye kwe antegera. Wabula wantegera. 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 Wabula wantegera.
Spinning on a beat.